shirkadda maraynta qashinka ee Wamo oo ah shirkadda kaliya xaafadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Kismaayo qashinka ka qaada ayaa fariin isugu jirtay mid caafimaad oo ku aadan inay iska fogeeyaan qashinka u dirtay bulshada ku nool magaalada Kismaayo. Howlwadeennada ka shaqeeya shirkadda qashinka Wamo ayaa sheegay in qashinka ay ka qaadayaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo ay geeyaan goob ay iyagu u diyaariyeen oo loogu talagalay in qashinka laga soo qaado xaafadaha lagu gubo si aysan dib ugu laaban magaalada. Howlwadeennada shirkadda qashinka ayaa ugu baaqay bulshada inay iska fogeeyaan qashinka oo caafimaad darradu ay ka dhalan karto, sidoo kalena ugu baaqay inay bulshadu iska diiwaangeliyaan shirkadda si qashinka looga qaado loogana fogeeyo dhibaatadiisa.
Shirkaddan horta waa xilli baahideeda ay tahay weyn jirtay, muddo badan bay shaqaynaysaa. Bulshada sanad ba sanad ka dambeeyana waxay u qabatay bulshada dardar cusub ayay la imaanaysay. Bulshadana si fiican boqolkiiba macnaha 90 ayay ugu shaqaysaa. Ninkii macnaha nin walba horta qof walba waa imaankiisa, laakiin bulshadu hadda inteeda badan way ogtahay waxa laga qaadahayo, inuu wax guriga aan lagu haysan karin inuu yahay. Godkaas weyn bay u sameysay, markii hore meel kale geyn jirtay, haddana dhowrkan sano dambe god kale ku beddeshay. Gabadhu markii guriga ku dhashay rag loo soo baray baa ka qaada, waxa weeye waa la xaqiijiyaa inteeda badan jawaana lagu diyaariyaa. Gaari gacanaha macnaha qaada, gaari gacanaha goob lagu talagalay geeyaa, goobtaana baa murta ka qaada. Kareetooyin waxaa jira macnaha qaada, kareetana waa taqaanay haday guri ka qaado waxay dhigaysaa waa guri. Gaarigan hadda qaabka u dhigayna waa aragtaa magaalada qaabkan kaga soo baxa, godkaas aan lagu beddeyaa. Marka walaalaha kareetooyinka qashinka ku qaada waxaan leeyahay inay isku diiwaangeliyaan shirkadda si goobtan cayiman looga geeyo. Ilaa shirkadda meel cayiman bay geysaa, waa ugu talagashay qashinka ku gubtaa. Kareetaas iska saartay, guri baad ka qaaday, guri baad hor dhigtay, guri baad ka bixisay, guri walaalaha ma hor dhigay. Walaalaha hadda micnaha kareetooyinka saarata qashinka ee guriyaha dadka hor dhigta iyo kuwa xeerta ku daadiya waxaan leenahay isku diiwaangeliyaan shirkadda si goobtaas loogu talagalay magaalada ka baxsan loogaga gubo qashinka. Marka caafimaadkada iyo dhibaatada keenaya kamid tahay. Marka shirkadda gudeedkaas ay leedahay waa kambari hadda muddo badan soo shaqeynayay. Marka qashinkana hadda waad arkaysaan waxa weeyaan caafimaad darro iyo dhib aysan oga imaanin, meeshaas lagu gubaa gudeedkaas waaweyn aad arkaysaan ayaa lagu gubaa.
Si kastaba ha ahaatee, fariinta ay shirkadda qashinka howlwadeennadeeda u diriyaan bulshada ayaa noqonaysa mid muhiim ugu fadhida, maadaama loogu baaqayo in qashinka laga qaado iskana diiwaangeliyaan shirkadda si qashinka looga fogeeyo loona geeyo goobaha loogu talagalay qashinka.